Nilinduthenga wabwino uma nditsukulela uthenga wa Yesu kulibwino kungo usiya kuposa kubonunga uthenga wa Yesu.
Yeah, Ivani uthenga Yesu akubwela malembo onse analembedwa akwa nilitidwa matenda aliponse ponse. Of man is dominated, crisis, epidemics, corruption is in front of our readers. These days we have false prophets. Hamuna, Agazi, hakukwatila na oka oka. Hambuye muzawe luzaliti, hantua akuimba mokweza. Hamvekele mulungu kulibe, ziko lilipa moto. Malawi, halipa ngondo.
Nilindu tenga wabwino umandito.
Mbili nanji masiku anotiku uzidwa zambiri okalowa kumamba agwire nchito zambiri koma nchito zakutupi sizingacho tsetsi mbili utenga lelo ndabwela nawo Yesu waitana tonse ine inu awo ndipo anthu akalapa nkusiya zoyipa zawo Ambuye amadza nkuchapa mitima yawo iwe uchedwe lanji ndingate osakutitsa ukomedwe lanji ndi zinthu zosakalitsa ulaliki lanji utenga osocheletsa kazikika mau Yesu atakuphunzitsa
no umanditso golela uthenga wa Yesu kulibwino kungo usiya kuposa kuwononga uthenga wa Yesu nilindu tenga wabwino umanditso golela uthenga wa Yesu kulibwino
Utenga wa Yesu.
Wa Yesu.
Bali ponse ulalikidwe.